SM creator.
Blogo to blogo tufanya na saka tafura ya mtu
anime. Uli nifanya nikatega shule mixa kufeli. Mpaka shule nikatupa kule ya kazi gani. Wendo bani mashani mwingine stamani. Takuganda kama mkanda nifunge kiunoni.
Your life make me blind. Sifanyi chocho tena kuwaza wewe. You're one of a kind. Ataka nkiugua wendo dawa nipewe. Prokoto prokoto fanya na saka tafura yangu jua ni wewe tu. Moyo na mashaka wengi wanakutaka na mimoyo ni wewe tu.
You take my heart, you take my soul. You make my brain and lose control. You make me hard, I give some more. I don't wanna lose you, no.
Abumba!
Mimi na wewe sare sare. Nifunge niweke pale pale.
Mateka
hoi nani ya nitawale.
Sare sare we.
Bize, pass please baby, usinilize. Nipe love matate, pitilize. Mbona ize, usinigize. Unajua swezi bila we. Sina ujenja bila we. Na siwezi fika mbale. Kama ni family tree, tuijenge mina we. Tufikie uze, tukiwa mina we. Wamuzwa penzi letu, ni mimi na we. Unifanye main chick, wengine apoteze. Na kufanya wangu habi, wengine swasiki.
Prokoto prokoto fanya na saka tafura yangu jua ni wewe tu. Moyo na mashaka wengi wanakutaka na mimoyo ni wewe tu.
Abumba!
Mimi na wewe